kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Harka fuuni hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaa taataniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuuf qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 22 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an bakka dhumarrataatiif qophii keenyaa galgala kanaa keessatti namoottan labsii yeroo atattamaatiin wal qabatee mana hidhaa keessa jiran iyyannoo dhiyeeffachuu isaanii warreen ittuu hojiidhaa fi gara hidhaa laga Abbayyaatti imalaa turanii naannoo Amaaraa keessatti butaman erga birriin 2,000,000 kaffalamee booda gattiifamuu isaanii ibsamuu isaa qaala'insi gatii maxxansaatii fi kaffaltiin saatelaayitii miidiyaalee biyya keessaa dadhabsiisaa akka jiru ibsamuu isaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjin turtanu isinaaf seera oduutu dursaa gara oduutti darbu.
Akka meeshaan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuu fiqaaliiti. Miseensota mana maree dabalatee kanneen labsii yeroo ariifachiisan to'annaa jala oolan jiran xalayaa gaafa bitootessa 10 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa mana murtii walii galaa fi ministeera haqaa Itoophiyaaf barreessan kanneen baay'een isaanii 14 ta'anii fi maqaa fi mallattoon isaanii irra jiru sarbaminsi mirga namoomaa nurratti raawwatameera jedhan namoota xalayaa kana barreeffatan keessattis miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan turan obbo Kiristaan Taddale, miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bu'aayaalew fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Tashaagar Kaasaa keessatti argamu. Xalayaa isaanii kanarrattis ji'oota 7 darbanii fi isaa olii amaarummaa keenyaan gabaan dhukkaanfamnee dhoksannee haqas dhabnee argamna jedhanii erga to'annoo jala oolfamnee kaasees miidhaa qaamaa haamilee fi xiinsammuu nurratti raawwatameeras jedhaniiru. Shakkantoonni kun xalayaa isaanii keessatti jalqabarra Finfinneetti achiis kaampii waraanaa Awaash Arbaattii fi bakkoota hin beekamnes mijeessuu hidhamaa jirra jedhanii nyaata dhabuu haalli qilleensaa rakkisaa ta'uu fi kanneen biroo kaasanii dhukkubootaafis saaxilamneerra jedhaniiru. Dhimma kanarratti abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Salamoon Gajjaahee ibsa sagalee Ameerikaaf kennanii maamiloonni isaanii osoo mirgi himatamuu dhabuu irraa hin kaasanii yeroo dheeraaf to'annaa jala turuu himuun isaan waliinis wal arguu akka dhorkamanis eeraniiru. Xalayaa namoota to'annaa jala jiranii kana ilaalchisee qaama mootummaa irraa deebii argachuuf yaaliin taa'icha haadhaaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaatootu gabaase.
Namoonni hojii bosona ciruutii fi gara hidha laga Abbayyaatti ittuu imalaa turanii biyyoottan 25 dura humnoottan faannootiin Gojjan bahaa keessatti to'annoo jala oolfamanii turan erga birriin 2,000,000 kaffalamee booda jallachiisamuu isaanii dhaabbanni koonistiraakshinii Nikootikaa beeksisee jira.
Biyyoota 25 dura dargaggoonni 271 hojii lafa bosona qulqulleessuu bakka hidhaan laga Abbayyaatti gaggeeffamu gara naannoo Beenishaangulitti naannoo kibbaa gara sheerraa ta'uun osoo imalaa jiran humnoota hidhatanii socho'an faannoodhaan gaafa onkoloolessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Gojjan bahaa keessatti ukkaanfaman har'a gadhiifamuu isaanii dhaabbata koonistiraakshinii Nikootikaatti hoogganaa piroojektii kan ta'an obbo Mulgeessaa Allamaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoota ukkaanfaman kana gadhiisuuf kanaan dura birrii 4,000,000 kaffaluu himanii amma immoo birrii 2,000,000 kaffallee har'a gadhiifamaniiru jedhaniiru. Dubbii himaa faannoo kan Gojjan ta'uu isaanii kan himan Maarisha Cahay sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaariffaaf yaada kennanii namoota to'annaa isaanii jala turan kanneen gadhiisuuf maallaqa hidhan hin qabnu jedhaniiru. Namoonni to'annoo jalaa gadhiifaman kunneen bakkarraa dhufan Gaardeellaa fi gara godina Aalleetti deebi'uus jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyootti gabaase.
kabinen bulchinsa yero kannanno tigray gumi hoji bulchinsa gamad gamu fi gorsu abu abu yitne baake ranka sike jira
dambin kabinen bulchinsa yero nanno tigray gumi hala bulchinsa isa gamad gamani fi gorsan baake kunis ejitti hi tamu kanjiru yemmu taw dambichi kamir kane same kore gumi chada abu hoje cha turani ifer garat kenane mboda kabinen siyasa sadi kanen tigray ke sofetyan arena halsa yeyane fi asimba kanen jala manimme dambin kabinen bulchinsa yero nanni chan amara gashi fam yada kore dambicha ope sa turani alex lejetun normani ኩንስ ሐለቱ አመመሳቲ አብለሽ ያሳክሽን ከነሙይረክ ያደ ኮሬ ቆጥስከ ተይጥንቻን አለ ከንግሩቱ ረጋሲ ተነ ከንገሊለ ድረታ ፓርቲ ሲያሳ ዲሞክራሲዋ አሲምባ ካምፓን ኦብዶ ዶሪ አስገዶ ኮሬን ይጥንቸ ቆጥስካቱረ ጉሚንኩን መነመረ የሮ ቡልቺንሰናነ ትግራይ አከጀለ ምትሩ ከነስ ያደ ተከኝ ካቢኔ ቡልቺንሰና ምቻት ኦሲኢ ያነ ይስተነ ከንገሊሱረ ኩን ኦሶይን ከበጀኒ ሀፈራ ጀል ጉሚንኩን ሰንሰጠ ኢባክሽን ካንቀባቱ የሚተው ፓርቲ ለሁን ሶሶ ወልጥ ተቀባችን ሶሶሻል ንግግራቱ ፓርቲ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ሶሶ አፍሰን ተደብ ኦፊስ አቀባቱ ረፍቴን ይሄ ደግሞ ምሳኒ የሱ ዳብሎን ሲያታ ትግራይ ሶሶ ሶቾን ግን ከነከሰት ሶሶ ደሚሰደብ ካንኔን ካናንዲበ ምሽን ሰመነ መሪ ማንቻ ሶሶ ትረን ከሰት የሙህርማተን አብ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ራ ሶሶ ኪአን ዳቦተ ሲያሳ አሬና ሳልሳ ወያኔ ባይቶናፊ ውድብጽናት ተኮንተ ኮንሳን ከሶጃ የሙፍራሰን አበሉን ሲያሳ አሲምባፊ አክሽማዊ ማይዋሌ ከንጀለመን ኢሞ ተኮንተ ኮንሳኒ ቴሶ ሳዲ ሳዲ የሙፍራተን ቴሶን ኩላሽን ሀፈን ኢሞ ዳብሌ ሲቪሊቪ ጉርሚውን ገራገራፍ ከነመጀለመረ ዳብሌን ሲያሳ ሞርሚሳኒ ይፍሰተን ግንቸ ከሰብት ምህርማት ነው ንዑስ ገለመን ጋፈተመን ገረኩን ዲያት ረክመሪ ካስክነ ንፍቴስ ናገለመረ ኩሚንኩን እዚህ ሲያሮናንካ እርግሁንዳይ ወጋ ኮምቦደ ካራጋስ ከመየምተው ባጀተ ቡልቺን ሲካ ደበለቴ ሆጂዘን ኢሳስ ካንሆርደፈን ሳስ ጀለመ ረጀቹ መቀለራ ንጌታ ጻሃት ገባፈ
ካለ ኢንትገቲ መጠን ሳቲ ሲከፈል ሲኒ ተጃጅላ ሳተላይት ተከፈል ሲገቲ ተጃጅላ ሳተላይት ሲንካንካይን ሚዲያ ለኒ ኢትዮጵያ ተሰግራኑ ሆጂ አቡ ሎኪን ጂሩ አፍያ ከብሪ ከማጅራኑ መንመሬ ሚዲያ ለ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ዴክስ ጂራ ኢትያና ኦጂራ ወስሚሳ መንመሪቻ ካንታኒ ኦቦ ታምራቲ ኃይሉ ሰበበ ካለ ኢንሳ ገቲ ከናኒ ደጣብለኒ ሚዲያ ሆጂ አላ ታአጅራቹ ኢሳኒ ሰገሊያ ሚዲካቲ ኪማኒጂሩ ጉላላ በርሩለ ያበሻ ወጊ ጀዳሙ ካንታይ ተወድሮሲ ካሳ ረክኒቺ የሮ አየሮቲ ደበላ ጥፉ ኢሳት ከቴ ካንታይ የሮ አማ በርሩለኒ ፊ ጋዜጤስቶኒ ዳንዲወኒ መጋለ ፍንፍኔ ኢራቲ ዱብ ፈማጅራኑ ለኮፍሳኒ አከጥቃጫ ዴማጅራኒ ታሲሱ ኢሳሲ ሰገሊያ ሚዲካቲ ኪማኒጂሩ ወጎተን አፍራንደርባኒ ፊ መጣንሳ ካን መጣስተማ ካን ቱሬ ጋዜጣኒ አዲስ ማሌ ዳቀ ጀዳሜ በከሙፊ ሰባባ ጋቲ ካናኒ መጣንሳሳ አዳንኩቱ ኢሳ አባኒ ጋዜጥቻ ኦቦ አማኒ ሆኔ ረዳ ኢብሰኔጅሩ ኢቤ ኮቪድ ኩደ ሰጋሊቲን ወልትቡ ኢንሳቲፍ ወልዋራንሳን አከሱማሲ ሃንቂና ሸራፋ ማለቃቲኒ ዲነግዴን ኢራቲኒ ዳኒ ዋንጋ ሃጂሩፊ አቦቲን ቀበኛ ዮካኒ ደልደልቶን ወርደልደለ ቀበኑ ሚዲያሌ ከና በክሲሳኒ ደገሩ ዳፊ አከ እንደንደኝ ኦቦ አማኒ ሁን ረዳ ደበለኒ ኢብሰኒሩ መንመሬ ሚዲያ ኢትዮጵያ ጉራናለ ድደሚ ሰደት በረኩማ ለማፍኩዳ ጃ ፍንፍኔ ከሰቲ ወልጋይ ታሲሴኒ ረክነ ከና ሂብሱዳኒ ሞቱማ ዳፊ ጋፊ ኢየሱስ አከ ኢብሰ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴ ጅራም ኦዱን እጣንሞ ሆጀቶኒ ፈንዲ ማለቃ እድሌ አዱኛ ዮካን IMF ጋፊ ሊቂት ያታ ጅሩ ኢረቲ ማሪ ታሲሱዳፊ ኢትዮጵያቲ አካር ገመኑ ዳበኒ ኦዱ ሮይተርስ ገባሴ ጅራ ኦዱን ኩምባዲናን እጣኔ ሲኒዲያታ
ጀደር በዱቢህን ቱን ፈንዲ ማለቃ እድሌ አዱኛ ጁሊ ኮዛክ አካ በክሰንት ሰገንታሊቃ ቢዮን ዲኤ ፈተነረት መሪታ ይሱፍ ጋሬን ሆጀቶ ተዳበትቻ ጋር ቢዮ ተጋንፋ አፍሪካ ተከርገመን ሂማኒሩ ኢትዮጵያን ሰገንታ ሃሩም ሰዲ ነግደፍ ጀቸሊቂ ዶላር ቢሊዮን ሰዲ ካፕቴሽን ፈንዲ ማለገይ ድለዱኛ ራሊቄ ፈቹፍ ጋፊ ዲኤሱሸ መደን ዲሚቸከ ሰበ ከንሰዲ ጂያ ሙደደርበ ከሰሮ ይተርሲት ሂማኒሩ ፈንዲ ማለገይ ድለዱኛ ሶጀቶን ኢሳ ኤርገማፍ Ethiopia akajiran merkanesera hojeton nerga mafandi malaka idira dunya mari ijar saharom sadinek de Ethiopia de garuf hanga harati gagefame ittifufsisuf torban kana motuma Ethiopia walin marini egalus yalame egama jiamud de darbe kesal abanni klabi Paris kambiyo talkesitota guddatani akabek set Ethiopian waligalte biyo talkesitota lamani chaynan alatt kaffalti liqayr rajru hangabarku malamaf digdemi shani takad erfamuf gafat osoin kaffalin haftet hangabitote sesodomi tok baraku malamaf digdemi afurit fandi mallaqay dil adunya liqa yohim milkaneshinef biya liqa kaffalu dadabden liqansun addanche tasjedame egama
President biye Uganda Yoweri Museveni kamisa kalesa ilma isani ajaja olana warana biyatti taasisuudhaani muudani jiru tarkaanfii falmisiisaan ta'e kuni Museveni ni ilma isani ango presidentummaatii fi qopheessa jiru qeeqa jedhuse kaasaa jira odun kunis kunuus ballinaan
ilmi presidenti Uganda ango rajirani general Muhoz Kainerubha kamisa kalesa galgalagara ango ajaja olana humna warana Uganda tiguddachu isani ibs humna warana biyatti nimullisa gorshitota isa kan isatti dihojira lamafis ango ministerumma kan kenname fiyomutaw innis kamisuma kalesa galgala kan ifomsame ilmi presidenti Museveni general Muhozi denya kana sera biyatti isa kondaltoni warana tajajila parti siyasa ratte akka himbobbane dorku capsun gutumma biyatti tihiri rakindesu kesat hirmata nirujala mun komin rattika atture kaine rugbangaru socchin isa denya kana ligi sabbonumma jadu hundesun kan siyasa rabilisa tayla mile Uganda jalale biya isani akka kabatanif kan kakasu male logi siyasa hinkabu jechun falma bara 1988 gara ango presidentummat humnan kan ufan Museveni yero jaha filata muisani slapsataniru gaes ganna torbata misagali Museveni yom akasora maba angaru hanga matin ifomsini parti isani kan biya bulshajiru sochi waraksa biya lesa ke samur kataci makanin kamne hogana warana namnitaw bakka isani buu dandaan tilmama namonni bayen kanila filannum presidentummaitte anu kan biyatti bara kumalamaf digdemi jaatti niga gefa majelame egama degerton ilme presidenti Museveni Kainerugba Uganda biya baraku dasagal jatami lamatti koloni Britain jala bate wala bumma ishe lafsatet yero jal qabaf ango karana ga dabarsunta yomu jalan hogantoni partile siyasa mormitota keqtoni fikannembro jijjira ma fedi qaban gochana kasibulchin sasanyin qodutti gesa jirajadu
aye gara kopi kenya gabiratti darbud anduratti asi United States ke satti manni mare motumma United States yo kan congressin guya harra dollara trillioni tokko fi qabti lama kani oji motumma federalati fu olu raggasi sudani cufinsa motumma federala hambise jira itu khorin kuni o kani mo mallakni kuni raggasi samuda bate motumma federala amma tokko hin cufa majedame yaddo kesa turame amma garagaba sale kenya biratti darbina guyyan harra bitote sidigdami lama guyya bishani addunya tae yadatama yemmu wa injijira makillensa imma yaddessa tae jiru kanatti maddawan bishani sababa walittibu insatini kan kae rakkina kesa senu isani motumman motumonne gamtomani abanni motumota gamtomani ibsejira karabiratini mod abanni dargarsa idile addunya oxfam jedame bekamo biyottani dure yini fi kampanonni isani maddawan bishani umfachudani nida biyottan iyeji irratti gestisa jiru jechudani si ibsamejira imma kanarratti Henry Rejiweli London ra gabas di kopese itani sinidiata biyya Afrika kibba magala Johannesburg ke sa kanjiranu kusalin bishani gogajiru sirna bishan magalicha lamsha ademunisa jirenya na mutan miliona tilla kawamanu ratti dibba gesisa jira magala Afrika kibba biro siotto ke satti na mutan kumata malla kawamanu guya guya dani bakka kusawani bishani tti hirira bahani mullatu isan ke sa tabisil michun ishe tokko akas jetti
it has been a serious challenge a very challenging Qormaata cimaata ejira. Umrii kanatti baaldii liitira 20 kana baatte asitti argamuun naaf qormaata. Qormaata guddaa waan ta'eedha. Wanti nama gaddisiisu immoo kuusiin bishaanii kun yoom deebi'ee akka bishaan argatu beekamuu dhabuusaati.
Rakkina kanaa fi bu'uuraaleen misoomaa babbadanii akka sababaatti ka'u. Saayintistoonni garuu hir'ina lagaawwaniitii fi gogiinsa kuusa bishaanii Afrikaa kibbaatii fi kan sababa ta'een jijjiirama qilleensaa akka ta'e dubbatan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa yommuu guyyaa bishaanii addunyaa kabajaa jiru kanatti namootan addunyaarra jiranu biiliyoonii 2 fi qabxii 2 ta'anii bishaan qulqullina qabu warreen argachuu hin dandeenyedha. Saayintistoonni mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan addunyaa walakkaadhaan ol ta'anii waggaa waggaadhaan hanqina bishaanii cimaadhaan rakkatu. Isaan kunis warreen biyyoottan iyyeeyyii yookaan biyyoottan guddachaa jiran keessatti argamanuudha. Dhaabbanni gargaarsaa idilee addunyaa Oxfam jedhamu gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti maddaawwan bishaanii barbaachisoo ta'anii dhuunfachuudhaa fi faaluudhaan biyyoonni dureeyyiinii fi kaampaanonni isaanii miidhaa namootan naannoo irraa bu'aa argachaa jiru. Koiitiin Geeskuweer Oxfam Faransaay irraa dhimma kanarratti akkas jedhu.
Biyyoonni gama kaaba warri dureeyyii ta'an bishaanitti garmalee kan itti fayyadaman yoo ta'u, biyyoonni gara kibbaa Global South jedhaman bishaan gahaa akka hin arganne taasifamaa jira.
Biyyoottan dureeyyiinii fi kaampaanonni addunyaa gurguddaan industiriiwwanii fi qotiisaaf jecha bishaan maddaawwan isaanii keessaa duguuganii fudhachuudhaan jireenya warreen iyyeeyyii caalaa rakkisaa taasisaa jiru jechuudhaan himata dhaabbanni Oxfam. Qotiinsi industiriiwwan gurguddaa kana kan akka kuduraatii fi muduraa, oomishaawwan foonii, kan abaabootii fi bishaan dhugaatii qaarumatti saamsamanii maddaawwan bishaanii cuunfuudhaan fayyadamanii akka ta'e ibsa gabaasni Oxfam. Akka gabaasichi dabalee jedhutti qotiinsa karaa jallisiitiin warshaawwan fooniitii fi boba'aawwan faltii irraa hojjetamanu bishaan 70% ta'utu hojiirra oola. Akka xiinxaltoonni Oxfam jedhanutti dhaabbileen dhuunfaa dhiibbaa maddaawwan bishaanii irraan ga'aa jiranu xiqqeessuu hin dandeenye. Koiitiin Geeskuweer Oxfam irraa ammas dabalanii akkas jedhu.
350 corporations that have been analyzed through that database.
Korporeeshinoonni addunyaa kanneen galii qotisa addunyaa irraa argamu walakkaalaa ol qabatanii jiran lakkoofsi isaanii 350 akka ta'e qorannoon beekamee jira. Afuran isaanii keessaa tokkoon isaanii qofa kan fayyadama bishaanii xiqqeessuudhaa fi qulqullina bishaanii eeguudhaaf murteessan.
Waa'ee walitti bu'iinsa bishaaniin wal qabatanii kan bara kanaa ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisa kennee jira. Akka dhaabbatichi jedhutti biyyoottan yommuu jijjiirama haala qilleensaa godaansa jimlaa tasgabbii dhabiinsa siyaasaa wajjiniin qabsoorra jiranu kanatti tumsa dhimma bishaanii wiirtuu karoora isaanii taasifachuu qabu. Hordoftoota keenya gabaasni kanaa olitti dhaggeeffattan kan Henrii Reejiweelii Lendan irraa VOAdhaaf qopheessedha. Haala bishaanii gama Itoophiyaa jiru irratti immoo ogeessitootaa fi itti gaafatamtoota wajjiniin mari'achuudhaan fuula duratti waliin ilaaluu yaala. Kanarraa kanuma. Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuu hin dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48ffaa irraa isinii darbaa jirudha. Amma gara gabaasa keenya torbanitti darbina. Labata. Qophii labata har'aa keenya keessatti shamarree dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjanne tokko hundeessitee waliin marii taasifamedha kan isiniif dhiyaatu. Tujubee Horaatuu harkaa qaba waliin haa caqasu.
Dhiyeenya kana as naannoo Washington DC'tti dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Open yookaan Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedhamu caasaan ogeessota Oromoof kanneen hojii uuman walitti fiduu irratti fuulleffate hundeeffamee jira. Waa'ee dhaabbata kanaa akka nuuf ibsituuf bu'uursituu dhaabbata kanaa akka taate Aadde Ifraataa Obsaa keessummaa qophii labataa har'aaf afeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organization in Kuni kan abate Saba Oromo Nana Washington DC DMV area Jerufi Gargarsa Karahoji fi Karadala Wara Gudda Chugarbadani fi Gargarsa resourcing fi information ila chuhafi networking mo umne Saba Oromo opportunity jiru ti isaanitti fiduudhaafi barbaannee turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadii sadiitti eventii qopheessinee namoota professionali ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biznesii qabanii fidnee isaaniin gaaffii gaafannee informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatootaan biraa wajjiniin hojjennee eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaala jechuudha.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessine namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadanitti dhaabe. Kanarratti dabalatan immoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan work force development irratti mootummaa wajjinii yookiin immoo hawaasa wajjinii hojjetanii dabalatee akka partnerii qabanii walitti hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattoota koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isa agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin baranne yoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan akkamiin gargaaru?
Sirriidha. Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sabootii laachuu hin dandeenya gargaarsa kan information isaaniif waa'ee hojiin jiruu fi waa'ee opportunity jiru isaaniif laachuun yaala. Garuu namoota koolleejii graduate kan godhan duwwaatii kan ta'in saba Oromoo hundumaaf resoorsii kana laachuu barbaadan jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa sistemi kana keessa lixuu hin beekne namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammumaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warra hin dandeenye namoota akkasii akkasii wajjinis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama koolleejii deemee duwwaan sun ta'in namoota keenyasi jalqabu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka mechanical electrician waan akkasi warra ta'uu barbaadaniifis resoorsiin qopheessinaa. So warra koolleejii deemee duwwaadhaaf miti jechuudha. Jecha saba Oromoo bal'aa.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhanillee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhu deebii kenniteetti.
Iddoo hojiitti ti kan do dari satu keluarga negatif di sini asosnya also sorry kita asosnya namanya expert kami garu dan jangan lupa yakni background kami akan memutuskan lah yakni mereka akan dia usahanya sistem akan kita itu dan dari lah yakni no business ini dan career dan dari lah so namanya kita kan garap pada kena tersenai gasi sama dengan daily berbuat usi gasi ni like atau mesti sistem kena kita lihat sama dalam satu kami baru kita ni berjaga certification yang kami harga kita ni berjaga dan ni kami gasi ni daily kami kerja kami harga kita ni mira nama mau garap kena usai saya nama umri saya kini jadi anda warasan. No. Kini saya ambil kita dalam family. Jauh dari kita bayi berlaga. Mungkin saya dari kerja berlaga. Mari kita kesalam jadi. Saya psikologi dengan tuan kita dalam garu nama tuan rumah kita saya jemput kita berbani kita komentari dari kerja ini.
Sadantan sanuk yom akka geggeefamu ogeessonni adda addaa affeerabuudhaan namoota af hubannoo kennuuf qophoofee waan jirruuf namoonni akka argaman jechuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Eventin ini bersatu di Kabupaten Kedamisadin Hajusan Nisar Wari Bode Kati Lama Amifadi Aferik Tiga Ketama Namaja Human Resources Kita Ujakan Sini Aka Namaja Kami Namajuni Kurumati Nisi Gapsa Kedebi Kami Ngona Acurat Muda Balete Abadoda Workforce Development Director Ujakan Karamu Kemasi karena nama fakulti ujian ini sendiri presentasi sebut mengguna nama mengkunci ujian ini wajah cara ujian mana kena berusi wajah skill building mana education mana kesan especially mana ITC mana medical ujian ini nama ujian nanti sih ini sih nama ujian kita nanti semua
jirama yerowana dunya kanara nama nemmetti yero de sanne ajin wan la farat argin qalaqtiitu uba barba yero de sanne nitti ko sikito amantara dab yero rakkimujin abdinke akasmas hazinke ne Kasih wala barat, tinggal. At segala Amerika ra, itu wan hawa si hal ufata kita kini adi pasti jadi kerap disakit. Adunya untuk masisme, udah ojek kampung sih. Asalnya Amerika tipu sih ni
Kopi Sporti segala Amerika segala cawan orang berbanding dijauh kata esensial. Jadi one sporti ara, ada penno, ena jodoh ni si turun cotam, tapi jadi namun ten sporti walin punya kawan esensial. Buka tak gelgala, buka tak sunda katina. Sporti najeni, najeni uamara. Aye, sagalen Amerika sagantan afan Oromo kopi harap kabu kanumani irawatam. Kopi wan Kenya sambata fi dinbata darbanu kesati karasati laik radio tin darbanu buku hindagatina. Kopi bergagota kami hamati akas matan anam minudika akas min darbini sedapannya. Kopi Kenya rasu iadak abdan para bio ya afan Oromo dapkan jalan wirda kada Facebook itu tadi Kenya itu Instagram Kenya di musik. Warga Cudang Besu, bulanan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya para media hawa kating kami seminggu aja di kedus tigamnya producer ini Kenya negus utam regula lalu video lalu seni video itu sagali germada jafati kita esen nanti kami sini kesu mesa sudah anda kalu mereka wan dua jenis serta dia itu seni kalau dia suka kerja anda kopi Kenya kami sudah berkirim sudah pergi ke sana supaya ada azmin jenah terima kasih pula.